Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali mu Rwanda.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo nsuhuje n'abadukurikiye. Dusangira ijambo yacu iracyari ku ngingo yo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Dusangira ijambo yagumye muri Banyahe Inyarutarama mu mujyi wa Kigali. Nyuma y'imyaka myinshi bahanganye n'ubutegetsi, ku wa kane w'icyumweru gishize tariki ya 15 z'uku kwezi bwatangiye kubimura ku ngufu. Bwabajyanye mu busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari. Kugeza ubu tubageza iki kiganiro, imodoka za tingatinga zahiritse amazu ku bari bafite imitungo ifite agaciro kari munsi ya miliyoni 35 z'amafaranga. Abasigaye baracyari mu matongo ntamazi ntamuriro.
Abatindiye ndabwira ko inzego z'umutekano mu Rwanda zaguse Banyahe yose ku buryo kwinjiramo no gusohokamo bitashobokaga. Abaturage twabasanze bangiye kwinjira.
Nari mvuye ku kazi hanyuma nje nsanga bashyizeho barebe ko nta muntu winjira nyine hariya. Ubwo rero nyine byancanze nyine ukuntu ndi bubigenze, kubera ko urabona umuntu waraye ijoro aba ananiwe n'inzara n'iki byose n'ibitotsi. Amakuru mfite ni uko bari kuvuga yuko bagomba kwimura abantu nyine batuyemo.
Kumirwe ni uko urabona niba umuntu akorera hano, twari narinje nje mu kazi nsanga nyine bafunze nta muntu wemerewe gutambuka.
Ibi bibaye ntabwo twabyanga. Nshatse kuvuga ko ubu nk'umuryango wanjye niba urimo hano babuze buryo ki wenda bajya ku kazi ari bakajya kuvuga ati wenda inzu turayemeye. Nabuze buryo ki ninjiramo, wenda njye kubabwira ngo dukusanye ngo tugende aho abandi bari tujye kuba twahicara.
Bavuze ngo ni ukwimuka ku ngufu, urabona hano harayemo abasirikare n'abapolisi baruta Abanyarwanda batuye muri Banyahe na Rwukiza, baruta abasivile bahatuye kandi baza bikurije. Bivuze ngo twaravuga ngo umunyarwanda afite agaciro mu gihugu cyiwe, ariko ntabwo ariko tubibona. Nimba turaturariwe igipangu kikararirwa n'abasirikare batandatu, nta ntwaro dufite ariko bakaza bitwaje intwaro zirenze. Kandi kutwimura ntabwo ari ubwumvikane, ari ubwumvikane batubwira ngo ese abashaka amafaranga ni bande.
Rwose ndi mu gihugu, ariko ibi ntabwo bikwiye, ntabwo byakagombye kuba.
Kubwaye byagombye kugenda bite?
Kubwanjye bakagombye kuzana abagenagaciro. Hano hari abantu bize bazi iby'imibare, bakabarira buri muturage ibintu byiwe. Niyo bamukura hano bakamujyana mu Bugesera cyangwa se bakamujyana i Rwamagana, bakamugurira isambu, bakamushyiriramo inzu igaragara n'ahantu agomba gutungira abana be.
Wowe bikugezeho wakitwaramo ute?
Nakitwaramo gute, sibyo guhagarara k'umutima nta kukitwaramo.
Aho bajyana, ubutegetsi buvuga ko buri kimwe giteguye neza. Uyu ni Bwana Adalbert Rukebanuka, umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro bari kwimurirwamo mu Busanza.
Iyo ageze hano muri iyi site, icya mbere turabakira tukabasobanurira hano uko hateye, twarangiza akajya aho bamwandika bakareba ibyangombwa afite, indangamuntu, bakareba koko ko ari ku rutonde rw'abimutse bavuye hariya, hanyuma bakareba n'inzu ari bujyemo. Ibyo birangiye tunareba niba azanye abana, kuko mu minsi mike amashuri y'abana aratangira, tukareba abana be biga mu myaka muri ihe myaka, kugira ngo tumenye n'amashuri tuzabashyiramo ku buryo bizorohera abo hatazigera habaho icyuho na kimwe ku bana bazatangira ishuri. Ibyo iyo birangiye bajya mu byumba byabo, bagera mu byumba bamaze gutunganya neza mu byumba, kubera ko tuzi ko hari abaje batabashije guteka kubera kwimuka n'ibindi, tukabagezaho amafunguro byibuze atuma batajya kurwana no guteka ku kamwanya, hanyuma ibindi bakaza kubikora nyuma. Muri makeya nibyo. Ubwo wagira ikindi kibazo, dufite n'indi desk twashyizemo hano, iyo waba afite ikindi kibazo kitagendanye n'ibyo kuba twakimukemurira. Ndetse dufitemo n'ivuriro, waza afite n'ikibazo cy'uburwayi, ushobora no kuba warimo wimuka wenda hakagira akantu kagusharura, ubwo icyo gihe harimo n'ivuriro hano ryahita rimufasha. umuntu wese afite inzu ingana ndetse ahubwo ziraruta imitungo agaciro k'imitungo bari bafite aho bari bari niyo mpamvu abaje harimo ubwogero harimo aho gutekera harimo naho kuryama aho ngaho haba hahagije umubare waho w'ibyumba byo biterwa n'ingano y'inzu yari afite hariya kandi urebye inzu yose iri aha ngaha agaciro kayo kaba kigiye hejuru cyane urebye n'ibikorwa remezo bihari nuko inzu ubwazo zubatse ubona ari inzu nziza cyane kandi abenshi bahari barazishimira
ijwi rya Amerika bavuganye n'ingeri nyinshi kuri iki kibazo bakimara kumenya ko bagiye kubimura ku ngufu harabahisemo guhungisha ibyangombwa by'ubutaka bwabo
navuye mu rugo mbonye bikomeye nko mu gihe cyo mu masaha ya saa yine n'igice za nijoro
yego
ndavuga nti uko byagenda kose nabonye ibintu atari byiza mbonye atari byiza ndabaho kwiha amahoro nubwo mfite umuryango mfite abana mfite umudamu ariko navuga ngo hato ntaza kugira umuntu wenda ashobora gukingirana kuko rero arabona abonaga baca munsi y'inzu iwanjye cyane cyane ko nasigaye ahantu hasa n'ahaguye uwo ari wese yankurura nuko navuga ngo ubwo bigishoboka kuba nagenda reka mbe negeye hirya ho gatoya
mu yandi magambo wahunze urugo rwawe
naruhunze kugeza ubu kuva ejo saa yine nibwo navuye mu rugo ndagenda
umugabo iyo ahunga hari utuntu ahungana wowe wahunganye iki
inkweto n'ipataro uko ni mukinira ni ibyo ngibyo nta kindi
abahunganye ibyangombwa by'ubutaka wowe ntabyo wahunganye
mu by'ukuri ibyangombwa byanjye byo hari aho biri ntabwo biri mu rugo kimwe n'abagenzi banjye bandi kuko bari bazi ko hariho gahunda yo kuza kubishaka bakabitwara niyo makuru twagendaga tubona ariko ubu nta kindi uretse kuba wafata ukaguraho ikarita ya banki ukaguraho perimi ukaguraho irangamuntu na tapasigo yo kugera mu muhanda
ababitanze si bo n'ubundi bashobora guhindura ibyo byangombwa
ntekereza ko hari igihe n'amafaranga y'igihugu ahinduwe kaza amashyashya ibyo nabyo biri mu burenganzira bwabo cyangwa n'iki sinababuze byose burya birashoboka
n'iki wabwira ababafatiye ibi byemezo
icyo nabwira abadufatiye ibi byemezo icya mbere ni ugushyira mu gaciro bakamenya ko umuntu ari umuntu icya kabiri nanone ni uko nzi ko buri wese ahura n'ibibazo ku isi waravutse ukaba umuntu cyane cyane ukaba umugabo ku buryo ngo imana itera amapfa n'inka atanga aho bahahira buriya hari icyo imana iri kunteganyiriza kuba yarahisemo kuntuza kuba umusozi
ikibazo cy'amasiko uzabundabunda kugeza ryari
bose imbizi kugeza igihe imana izabyemerera kandi ntabwo nishe n'ubundi mu gihugu ntabwo ndi kwirukanka kubera ko ndahari ntabwo nagiye mu mwobo ndi ku gasozi ni ku gasozi birumvikana ariko nta kindi narenzaho nta n'ikindi nakora kugira ngo ibyo bihinduke ni ibintu bitoroshye n'ubuzima bukakaye
kubera ko polisi y'u rwanda yatwangiye kwinjira muri Banyahe twakoresheje ibishoboka byose tuvugana n'abarimo tugamije kumenya uko bamerewe
ahangaha ni ukuvuga ngo abapolisi nyine batugose batugose nakujya mu kazi ndetse no ku kazi koreheje imodoka iza kuntwara
yego
bayisubizayo ntibantwara umuriro n'amazi bawe kubakupfye
yego
bari kukubwira ngo nutimuka barazana special force kwimuke ni ukuvuga ngo ni ukwimuka ku ngufu drone yiriwe hejuru ivuga ko umuntu agomba kwimuka akagenda ugatanga icyangombwa ngende mu rukiko bakagombye kurindira kuri 29 bakaduha umwanzuro
mukenere nko kugira icyo murya munywa biragenda bite
kurya ni ukurira aho tugiye urarya iki butike bazifunze butike bafunze amazi barafunga umuriro barafunga kuvuga ngo ubuzima bwo kubaho ntabwo tumeze nko muri Ukraine imwe baba hagati yo Zelensky yamenyaga ko Putin ari bubatere ibisasu biremereye yaba yoherezaga drone akababwira ati mwihishe mu buvumo mwihishe mu buvumo natwe niko bimeze ni ukuvuga ngo rero umuntu nimba badukunda nk'abenegihugu nimba ari igihugu cyo kuvuga ngo umunyarwanda ku isonga yumve umunyarwanda kuvuga ngo ubungubu bimeze nka ya mabwiriza nimba ari akera kwa Hitler nimba ari aje bavuga ngo ufite imbaraga ni ukomeza udafite imbaraga agasigara rero ni ukuvuga ngo ni ukwamburwa ibyawe uriba bitwaje igishanga
none biragenda bite rero amaherezo araba ayahe
amaherezo ni ukujya gukodesha kuko nk'avoka njye yambwira ati uraramba kutanga icyangombwa uraba wemeye inzu ubwo uranyishyura amafaranga twavuganye ese miliyoni nayibona twavuganye se kutanga amagarare ko nta kintu namuhaye hakintu nabona icyo byuremera ugafata inzira ukajya mu bukode ukagenda ugakodesha ibyawe byose nk'ubu inzu yanjye bari bayibariye miliyoni 8 muri 2017 ubu ngubu yari ihagaze miliyoni 40 kuko icyo gihe bayibaze metero kare guri 8 ubu yayigeze kuri 82 icyo gishukari yaguraga amafaranga 6.5 ugeze ku 2000 umuceri umufuka waguraga 16 ugeze kuri 3.8 ubusa umuntu yakubwira ngo imuka ntagwaye nayo kuzarya harimo abasaza b'imyaka bageze mu myaka irenga ya pasiyo yatungwaga nayo mazi ni ukuvuga ngo rero tugiye mu mudugudu ariko se ni ukujya kurimbukirayo kuvuga ngo redi ubuzima buzajya kukunanira uvuge ati sinimba namburiwe mbararase namburiwe nkabyanya ibyavuga ngo naje bambwira ujya ubuganda batari butindi none yamburiwe muyambuwe ku manywa ya rukamba
ijambo rya nyuma kuri iki kiganiro
ngewe ndumva twaratakambye na perezida Arabise kuko turaturanye ukuvuga ngo uwo dutakambira adufashe adutabare nakwa kundi ujya kuri buri gugasanga urugero nimba imana ariyo yabiduhaye rero irabitwambuye kuko yabishatse izongera iduha ibindi
kwa gatanu tariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 imodoka zimenyerewe mu bikorwa byo gukora imihanda zatangiye gusenyeraho muri Banyahe gusa habaye kitonderwa kubafite imitungo y'agaciro karenze miliyoni 35 z'amafaranga
gahunda yo kwimuka ntabwo nimuka
yego
nuko nasigaye ngenyine aba nafite ubushobozi bwo kujya gukodesha ayo mazu kandi nkaba ntanze yanjye mu busanza bitewe nuko iri hejuru ya miliyoni 35 izo nzu zikaba ntaziriyo kandi noneho nyir'inzu tukaba tutari kumwe
nyir'inzu uravuga umugabo wawe
ndavuga umugabo wanjye kubera ko afunze
bari kubabwira iki rero abategetsi ku bantu bafite imitungo irengeje miliyoni 35
batubwiye yuko nyuma y'iki cyumweru baduha igisubizo ntacyo turabona iki cyumweru kigiye gutangira
ubu bimeze bite aho ngaho ko numvise amakuru avuga ko amazi umuriro baba bivanyeho muri kubaho mute
amazi umuriro nta kintu gihari dufite ubucu amazi y'ubucuruzi yavuyeho ahantu ho guhahira ntaho dufite ubu ndi mu batongo njyenyine nta bandi bantu ubwo n'abandi b'iyo mitungo bari hirya cyane sinzi niba bahari kuko sinemere kuhava baratatanye ubu ni ukuvuga ngo ni ukuri ndacyahari njyenyine hari ntegereje inyuma y'icyo cyumweru bambwiye ntabwo kirashira
gukodesha cyangwa kwimukira ahandi hantu biri gushoboka
gukodesha nta bushobozi mfite bwo gukodesha ntabwo bitewe n'uko wakamfashije ntawe mfite ndi njyenyine ntabwo ndi gukora
umugabo wawe Jean de Dieu Shikama ni umwe mu bahirimbataniye ko abaturage bakwimurwa bikurikije amategeko mu burenganzira bemerwa n'amategeko uramusura bikemera
kuva yafungwa ntago ndamubona iyo ngiye barambwira ngo ntawe uhari
bandi bande
abayobozi mbangiye yaho nyine kuri ribu bambwiye numvise nabonye ku kinyamakuru ko afungiye i Remera hanyuma ngiyeyo nagenda bakambwira ngo ninge ahandi najya ahandi nabwo simubone ariko aho nabashije kujyana ku Kimihurura kuri ribu yaho hedekota yaho niho nagiye ngiyeyo barambwiye igisubizo bampaye barambwiye ngo mbwire ngo umugabo witwa Meterinosa ngo azaze ejo mu gitondo 3 niwe uhakenewe njyewe bikanga ubwo byahuriyewe rero nibyo gusenya tukabura naho tunyura ntitujye dusohoka ngarushye ni ukuri kuba ndi jyenyine mu matongo ni ikibazo gikomeye kuri jye ntafite uwamfashe cyangwa mvuga nashakiye n'iyo nzu yo kubamo ni ikibazo gikomeye n'ubushobozi ntabwo mfite abana amashuri agiye gutangira ni ikibazo gikomeye kuri jye
abana bawe bari he
ndabohereje mu ntara ko nafite ubushobozi bwo kubagaburira
mu ntara aho bazagaburirwa bw'ubuterera
ntabwo mbizi imana izabarengera
uwo basengeye yemererwa gukuramo ibintu bigenda bibi
babahaye iminsi ibiri ushoboye kubikuramo utabikuyemo ntabwo mbizi kuko njye ntabwo nemerewe kuva aho hantu ndi mvuga ntiyenda ubwo ndengeje 35 yenda ndagira ngo nange itaza ngo ziyice nkagira ngo mbibasare nyine kuko ziyirengeje kuko batazirengeje bitayirengeje ntabwo mva mu rugo niyo mpamvu nashoboye no guhahira abana ko ntabona aho nkorera cyangwa akazi cyangwa no guca inshuro
ese ubwo iwawe hagenewe agaciro ka miliyoni zingahe
miliyoni 91
Ahunga hose mubantu barengeje miliyoni 35 muri nkabangahe?
Ni bake cyane kuko ntawe twegeranye njewe.
Ntabwo bari banyawe.
Aha nari bari haru ntabwo barenze abantu batanu.
Ijwi rya Amerika ryahamagaye kenshi umujyi wa Kigali tugamije kumenya impamvu bahisemo gusenyera abaturage ku ngufu kandi hari n'ababurize mu nkiko imanza zitaracibwa. Uruhande rwa polisi y'u Rwanda rwo rwemeza ko nta ngufu bakoresheje mu kwimura abaturage. Navuganye na Sipi Jean Bosco Kabera uvugira polisi y'u Rwanda.
Oya, nta ngufu zakoreshejwe. Ngira ngo nawe wayigerera ingufu, nta ngufu zakoreshejwe, nta ngufu polisi yakoresheje.
Impamvu babivuga ni uko bashingira ku kuba bagiye bakaguta ubutaka bwose buri muryango, kandi ngo hari nabo bari kubwira ngo basinye ku ngufu ko bimutse.
Ntabwo ari byo polisi kugaragara hariya ni mu rwego rw'umutekano. Baguta ubutaka saho ukabushobora wabona polisi bose ubutaka bwose bw'urwanda bwa bugabanye. Kugira ngo bakwigerera ukirebera ko nta cyangwa n'abandi bakakubwira iyo ngufu iyo ivuze gukoresha ingufu. Biba bivuze ibindi nyine ingufu gukoreshwa kuhagize umuntu utazwa cyangwa hari ikindi gikorwa cyabaye. Ndumva rero ntabwo ariko byagenze.
Afandi muranyoherezayo ariko njyewe ntahageze ahubwo ntangirwa no kwinjira.
Nibyo.
Niko byagenze.
Nta ngufu zakoreshejwe, ntabwo nzi uburyo wangiye kwinjira, ariko nta ngufu zakoreshejwe ntazo. Polisi nta ngufu yakoresheje. Ndumva nta kibazo gihari.
Abavuga ko bakoreshejweho ingufu murababwira iki?
Abavuga ko bakoresheje ingufu barabeshye, ntabwo ari byo. Turabanyomoza ko atari byo, nta ngufu polisi yakoresheje.
Muracyateze amatwi Radiyo Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo. Turarebera hamwe ibibazo byo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Turacyari Nyarutarama muri Banyahe. Muracyumva Eka Bagira Ubusa, ntitwahagarariye aho. Twifuje no kumenya uko imiryango iri kwimurwa ibayeho, ariko bo muri iki cyiciro byatugoye kubabona. Ahubwo twavuganye n'abahageze ku ikubitiro. Kubera impamvu z'umutekano turahindura amajwi.
Ubu babaye mbe aya kiyabaciye kujya ku buyobozi bw'akagari n'iki kujya kubaza impamvu batari bamenya.
Ubu bari kurara bate?
Harimo abacumbitse mu bazihawe.
Yego.
Bamaze gucumbika mu bazihawe. Kubera nk'ejo harimo abahageraga.
Yego.
Ugasanga nabo barazibona bukeye aho mu gitondo, mbere bakaraba ntabwo babonye.
Uhamaze igihe kingana iki?
Uhamaze imyaka ibiri. Ndi muri ba bandi bajyanye batumiwe mu cyiciro cya kabiri.
Baguhaye ingana iki wowe?
Icumi amafaranga.
Wari ufite igenagaciro ry'amafaranga angahe?
Twebwe bamaze guha bwa mbere bakurikizaga metero kare z'ubutaka. Metero kare ziri hejuru y'ijana na 150. Hejuru y'ijana na 20 kujya ku ijana na 50. Yahabwaga icumi amafaranga. Uri hafi y'ijana na 50 ushyira hasi agahabwa shambure.
None abavuga ko bari kwimura abantu baza inzu zihari, none mukamuvuga ko zidahagije, ubwo birafatwa bite byo byo? Hari abari kurara muri koridoro cyangwa bari kurara hanze?
Oya, ntabwo baba hanze kandi hari abandi bantu wenda bazibonye barabacumbikira, nabo bagaca mu gitondo bajya kubaza uburyo bagomba kwinjira.
Hari ibindi bari kubaha bitari inzu nko kurya, bimeze bite?
Ibyo kurya bari babonye bari bayiganye bari hari, ariko ibyo kurya nabyo ntabwo nabo.
Ubu se kuva uhageze urabona iterambere rimeze rite?
Iterambere kuhaba byoroheye, hari kuba bahafite icyo kurya, ariko kumbwira ngo uhawe inzu yonyine rero idafite icyo kurya na kimwe na cyo ni ikibazo. Hano hafite abenshi bari bahari, inzu twese bari barakangondo, inyinshi nizo zakwishyurira abana, ibindi bikadufasha mu mibereho ya buri munsi no kudutunga. Ibyo byose umwana w'umuhungu amaze kubibura ntiwavuga ngo ni uko ahawe inzu. Inzu mbi izakemura ibyo bibazo, wenda kimwe kiba gucika ariko inyinshi hari inzu zose yari afite akajya kubana nazo aho byashoboka, ariko tubake inzu azishyire kangondo ari zisigaye kumubwira ngo wenda hari iterambere ryinshi ry'indi bibi hazagira, ni ikibazo gikomeye cyane, wenda bizagira n'umuzamu waho ngo yamutanze yishyuye afite agashahara ka leta kandi nabwo abishyuye basigayeyo.
Ufite abana bangahe?
Nifite abana batandatu, ariko muri abana batandatu bose nibo bitanga, hari abandi bana babiri ndabajyanye cyangwa babayo kubera ko nabonaga batari bukwiye ko bagumye.
Wagiye gucumbikisha abana kubera ubuto bw'inzu?
Kuko harimo abakobwa bakuze babiri, njya kubacumbikisha avuga ngo ati
ugeranije abadafite aho kuba babimuye ni bangahe bari gucumbika yego tugarutse kuri abo bana bawe se abiga ni bangahe kubishyura bimeze bite nkurikije uko bisobanura ko kangondo washoboraga kuba ufite utuzi ukodesha bangahe abicaye ni bangahe hari uburyo mubona bwo kuganira n'ubutegetsi mukabugezaho ibyo bibazo byose nk'uko mubivuga kije iyo ni kubona abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga nuko bari kugenda babisangizanya baravuga ko ahubwo aho ngaho mu Rusanza bageranije na hari ya Kangondo na Kibiraro bita muri Banyahe mugiye muri paradizo ngo umugabo cyangwa umugore agiye kuba ku rugo bisaba ko rimwe na rimwe kuba wabwira abana bakajya hanze ibyo biraba bimeze gute mubikora mute ngarengarije imbyaro hagati aho hari n'abahawe inzu bakabura icyo bazimaze ntabwo wagiyeyo
nahungiye ahandi
wahungiye heza
ndakwihamba ahandi nabona nifatanyije kuri bajya kuri
kuki ubyise kwihamba kubera
natumura nicaye
umuntu acumura ahagaze nibyo byiza se
nuko bimeze nyine ako nemeye nyine narebye ko nkaragiza nyine ariko nyine nuko nyine nuko bimeze nyine
ukaragiza se uravuga ko wafashe inzu urangije uyiha umuntu cyangwa warayigurishije
ntabwo nayigurishije nyine ihariko nuko kuko nyine nyine
kubera iki rero ntabwo wayishimiye byagenze bite
ubandi wanyihangana gutagura ibyo umuntu aba yabitse mu mubiri we ko ari byinshi nyihanganira usabye imbabazi nuko bimeze nyine nuko nyine
bari bayiguhaye ariko
nari nayemeye nyine ibyo manza nyine byanze nyine tubona ko nta herezo ryabyo
bari bakubwiye ko ufite agaciro kangahe
ibyo ni agaciro ni nk'uko amakuru yawe muyafite yaho muyafite
yego
ndagira ngo tumenye gutari n'ibitenge
yego
ndagira ngo ni cyiza ni manye ne twa gukora ha konti ekspertise arali sobe
yego
ndagira ngo ni 2020
yego
yakozwe na kumbura ho dutse yabarongera manager n'ikindi na ngo nari nemereye ibi cyumba na tata
none subu umuntu wayihaye wizeye ko ayifashe neza bizarangira bite
umuntu wange nayihaye nta kibazo
none se kubera iki wayimuhaye kandi bari bayiguhaye
ntabwo nayimuhaye burundu
yego
ni kugira ngo we gusa nyine abe ayikoreramo ayikoresha nyine ayituye nk'uko nk'uko nyine
icyo warinze ni iki
ntabwo ari nkire n'umuryango
ufite umuryango w'abantu bangahe
umuryango w'abantu bari babiri
yego none se ubwo ikwanditseho uzayisubiza uzayikoze iki
nta cyangombwa cyayo ndabona ntabwo nzibyangombwa
ubwo igihe nikigera uzagenda umubwire uti nsubiza inzu yanjye cyangwa bizagenda
igihe nikigera
twerekeza ku musozo w'ikiganiro umunyamategeko Innocent Ndiho ku bwayo wunganira abanyarutarama mu nkiko agasanga iki cyemezo cyo kubimura muri ubu buryo kizagira ingaruka ku manza zabo
gute
ubukiko mu by'ukuri n'ubungubu tuvuga ku rugero
ego
ariko bafite ukavuga uti abantu ntibarimuka ariko bazimuka hawe ingurane mu mafaranga uko babisabaga ariko iyo ugiye ukareba urebe ugasanga amajorite bose bamaze kujya mu mazu kandi ku gahato basanga ukoze muri fura y'ubucamanza harimo ifiri wazi ikomeye cyane rero se ko ikiburanwa umuntu yaburana ingurane ikwiye mu mazu ari uko iyo nzu ihari none batwaye isenyi n'ujya kureba urasanga bahashe igisenge ntabashikama
ego
abantu bafite afite agaciro kanini karenze miliyoni 35 ariko abandi bo ubwo se gucamanza babaye ingurane ikwiye mu mafaranga kandi mu by'ukuri baramaze gufatiza uko biri kose abacamanza n'abazasomaru ya rubanza iyo twese batagifata nk'uko uruhande rumwe gisa naho cyamaze kuzibira uko umucamanza bavuga ngo abagore ingurane ikwiye mu mafaranga kandi baramaze gufatiza uko biri kose sinzi ngo bizagenda gute nanjye ntabwo naguha ubusobanuro bw'uko ibintu bizagenda
yego
ariko kandi ndareba nka porisitarigeri itazasomwa uko hasigaraho isomerwa ry'urubanza hakamenyekana bamaze kwima muri ba bandi bareze abagiye mu mazu n'abataragiye mu mazu harimo bamwe na bamwe bagiye mu mazu harimo n'abandi bagize bagiye kwikota ndetse bifite ingaruka zikomeye ku mikirize y'urubanza
none nk'abantu muhura na rura rubanza wavuga ko uwo mushoramari bavuga ngo yabubakiye amazu ni muntu ki
none se mushoramari ubundi nubwo wenda bafite ubundi buryo babivuga
yego
hari ababivuga ngo ni akajagari ngo mu buryo butandukanye ariko iyo ugiye ukareba rezolisiyo y'icyahoze ari njyanama y'akarere ka Gasabo
yego
birasobanutse neza umushoramari ni sosiyete yitwa Savana Creek
yande
iyobowe na Denis Karere
yego akazahakorera iki
ubwo ubundi kwari kubaka amazu inzu z'icyitegererezo inzu zihuye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali ntituzi ngo zari kuba ari etaje zingahe ariko yari amaparitema nyine yo ku rwego rujyanye n'icyerekezo cy'umujyi wa Kigali
nk'umunyamategeko wunganira aba bantu mu nkiko ubonye uko bigenze undi muntu waza afite ikibazo nk'iki ngiki agira ngo umwunganire bya kugendekera bite wabyemera ntiwabyemera
nabyemera kuko ari uburenganzira bwe afite droit d'assistance et de representation ko biteganywa n'ingingo 29 y'itegeko nshinga
yego
ariko rero mu by'ukuri kuko biri kose bikomeretsa kuba cyangwa se bikomeretsa imibereho y'umwavoka bagomba kujya kukunganira abantu kuko niba ko iki kibazo ntabwo ari ikibazo kireba abantu bahariye gusa muri kangondo ya kabiri na kibiraro ni ikintu kigaragara neza yuko kireba abaturage abaturarwanda
inshuti bakunzi badusangira ijambo ikiganiro cya none ngisoreje aha nshimiye buri wese wakigizemo umusanzu ndetse namwe mwadukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwumvaga ehogera ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagira ubusa ari Kigali mu Rwanda namwe abakomeje kutwumva twongeye kubashimira umwanya mwafashe mukurikira ibiganiro byacu hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mukire ibihe byiza.